to Woma Womanga Landi Buya Kona Baya Nasi
De Kibeli Panoi. Lwami yabona lonto sozichika xele chome zakho nazo zixelele zazo yabona bambani kusele phela mna ndikhusele xaleni ngophezulu naba
Khalil and Chizia, Khalil and Chizia, Khalil and Chizia.